Remember the name, Wazo.
Mada on the beat.
Tumenza fanya walo fanya wa. Tumenza jibu na maswali yao. Na bebe kali kushinda tazao. Na tuoni tena live ni kwenye mitandao. Walizoya pamba kali wapige wao tu. Wakazoya na bebe kali wazibe wao tu. Ni kwanzia old school. Kene paka new school. Ni paki mpenzi mcheza majadi kwa beki tatu. Wengi ni maheta, wengine meficha kucha. Na umana kupuliza usembe utokeze kichwa. Wanangata sula kondo moyo ni monster. Ni mabisho lakini loser. Mina mekido wetu kunja mwana mpotevu njoo kukishindwa. I born poor but with leche mind. Mpati mbaya mkustukia vipote mi mind. Hele kwa shala na nyota ilinga mindo king. Game close or get lost. Mini baba usini linganisha na mayang. Misha changa mkwanjo kwa mwingi. Wanga mina kula protein. Mina kesha chimbo till money. Ni solve with the troubles at 2 million.
Rato, feel a boss. Boss, perfect nigga we know. Ni matus, tus. I know, you know, yeah.
Yeah,
I know, you know, yeah.
Sula tuilonyesha niko na kiu. Na katieno hakuna loeza ni feedi. Vile mlishinda kwa shimu IQ. Na kunipuza kisa na mguiji. Now I show you what I got. Hati na watusi. Vile nikibani kisound ya mskwiki. I'm solid blow. Hizi ni mbio za kijitu. Lizani weni stelling na his your movie. Michongo mine chongo siku kucha. Na sivu idejasha upasina pesa. Na kwenye battle send na Vanessa. Cause na full US and CG drive. Kalesi nkageuka loser. Kamak muga. Kabwenga ndinga lipo kwa da nyumba. Yani nkafulea paka nikaboa. Nika wapalizo ntena ya kubonga. Festifighter na sina mbele kondomana na gaga mpaka kwenye ugoko. Hey boy from chaka nishavuka msoto japo kina asha simlitoa boko. Na omna drive ndala kwenye vumbi. Na body mnalaza store. Mina stream live nye mna steam ya bangi. We can't be the same no more. We can't be the same no more. Huwezi kubato no war. Huwezi kubato no war. Kacheze na mama yoyo.
Tuna mendo, feel a boss, boss. Perfect nigga we know. Ni matus, tus. I know, you know, yeah.
Nishaishi maisha selewek. Oh shit, kuda deck. Now we pens fake, fake wali come, you know. Walipo nona si so make no money, no. Wengine waka go kwa sababu no do. I don't say why, mina try kwa wino. Good rap never die, nigga bado nimo. Walo shindwa nipa high, tell it I'm enough. Good rap never die, nigga bado nimo. Oh, now fresh nigga, awa niko bash nigga. Natembea na cash nigga, muliza tajash chinga. Saki utumwa toka day one, it's no funny. Kujituma toka zamani, it's yo utani.
Bado ni S-W-M, I got my boy Wazo. Yeah, Moto in the beat.